Bounce, baby.
Woo! Yeah! Woo! Ambassador will get up by the repo. Now bless my people. Underground region, that place, play wimbo. S.A.Q. for ni penny diri masera za cash pay bingo. No na place, play info. Mana kila siku nipo cast. Kila siku nipo wise. Kila siku nipo wise. Kila siku nipo guys. Google me baby, mana kila siku nipo nice. Kila siku nipo tight. Kila siku nipo right. But when it was the fun, your globalization, organization, normalization, no colonization. Bado upo kila panda, kuna socialization. Liberalization. Hip hop is for my nigga who wear heavy jeans. Hip hop is for my nigga who cares everything. Hip hop is for my nigga who have knowledge. Na bimo who see hip hop college.
Street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu.
Suna jua kuwa miwa sina mother brow. Miwa nina mother bow. Ya sadaka wenda how. Shida paka nasa how. Geto ni ambassador. So mnadere nipo real. Kasha vipu na shangashu jadere nipo will. Kupambana so kuchill. Nando mana nasa feel. Nando mana nasha mil. Nando mana nafas. Nipo yuna ningi nia. Vyama ambassador wa ghetto. Kila siku huwa yuko yu tunakimbia. Yeah. Na flow kwa kujiamini. Hardcore taniambia nini. So be sure mindo mimi then again. Kila siku sina mamu. Yes, mambo ya kizembe ama mambo ya viwembe. Mini mambo ya kiusembe. Kupuliza kama wow kwenye mambo ya kiwege. Mina mambo ya kilembe. Mwana rakati miso Harrison mkembe. Majaribu ni mtaji gani boni mwaitege.
Street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi street timbers, ndo zinazofanya maajabu. Sikiza hizi.
Yeah, Arumanari Gero Ambassador. See the ocean. Yeah.